tula kalira yenze pike presi kabanda na nyanzi
nangu zote bufumatia mbani liza nyo mo program wata wadeo luna kuruwali na mwilize manja gabadeo okwetu urora ensi yona demu dipieno amyuka senka gale wechi vinecho ategeze zanti ebintu omukulu kasaya gende ne bamuwe bifu ebintu bitandise okukyankana mu kibiina naye tebigenda kukyankana nga balaba bagenda kukola omupango gwonna okulaba nga batereeza ekibiina amawulire mangi agabaddewo bano abalondeddwa ab'oludda oluvuganya amanya tugenda gabatuusaako mumanye ani alazeewa ani azeewa n'ebyala bingi obulwadde bwa Ebola bukyagenda mu maaso gakyali mawulire g'amaanyi wano olw'ensonga nti kati ebintu bingi n'ebivvuluka kati bisannyaladde okutandika n'olunaku olwaleero tukyamala gategeka kivvulu olwa ministry guidance zetaddewo bingi teera butereezi byonna tubikutuuseeko
okay katandikira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'olunaku olwaleero bakakasizza okulondebwa kwa Jessica Alupo ng'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lyetu Uganda ku kisanja kye ekyokubiri oluvannyuma lw'okakasa nti ebyaddala asaanidde ekiteeso ekyokumukakasa kireeteddwa Ephraim Kamuntu ono mbaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wa Shema South n'ategeeza nti omukyalo ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa kutaano omwaka 2009 ngeza yakakuza birthday jojuzi Jessica Alupo mukyala mulimi mukyala ate maama
muzadde
mulimi si kulima byakulya byokka n'ebyensimbi akola kyonna ekisobose okulaba ng'eggwanga lye libeerawo n'ategeeza nti Jessica Alupo ono akkiririza mu kuyiga era ebbanga lyonna tatuula asoma agenda n'asoma nga nabwekityo asaanidde okubeera omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda obudde buno ali mu kusoma PhD mu Peace and Conflict Studies wali e Makerere nigyali obudde buno alina Master's Degree mu International Relations and Diplomatic Studies era Makerere eno neyagisoma okuva mu 2010 paka 2013 kati yaina management studies okuva mu Uganda Management Institute
era inawo master's degree
okuva mu 2009 paka 2010 yafuna bachelor of arts degree with honors in political science and religious studies era Makerere University kitegeeza nti ebisanyizo byonna abiyina obuyigirize nabwo abuyina olina ekyogamba wawo
omukyalo ebisabo ye yabisoma
Minister Kabanda wa Kampala Central era avuddeyo n'asemba Jessica Alupo n'asemba ekiteeso ekibadde kireeteddwa eky'okukakasa Jessica Alupo n'ategeeza nti ng'omukyalo ono bw'abadde Vice President alaze nti alina obusobozi era asobola okutuusa okukola obuvunaanyizibwa bwe nga omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda era n'ategeeza nti ebintu bye byokka byeyogerera sigamba nti wakunoonyerezaako nedda ye nga ye omuntu ebintu bye byeyogerera
Honorable Major Chair Jessica Alupo is a leader of incompetence, integrity, dedication and education. Her record speaks for itself. She has served with distinction, with distinction as Vice President since 2021 and prior to that as Minister of Education, Science and Technology and Sports, as well as the Minister of State for Youth and Children Affairs. In Parliament, she has represented the people of Katapi District across multiple terms, contributing to legislation and oversight with diligence and patriotism. Her background in the military and security sector, including service in military intelligence and as an instructor in single training school, equips her with discipline and resilience, qualities indispensable for leadership at the highest level.
Okay, kakati era ategeezezza nti abaddeko mu magye kubanga ali ku retired Major Jessica Alupo lwakuba nti abasinga tebatera kateekako abaddeko mu magye buli kimu nga bwe kitambula kiina empisa aziina ate na buli kimu nga bwe kiteekeddwa okutambula n'amateeka gennyini oba oli awo agagoberera kakati Catherine Lamwaka era awagidde ekiteeso ekyaleeteddwa ekyokulondebwa kwa Alpo ono Catherine Lamwaka yimbako omukyalo wa Omoro. Ategeezezza nti Jessica Alpo munnabyabufuzi omugundiivu mu Uganda muno, ategeezezza nti abaddeko mu magye ekyo kyokka kimumala okuba nga asobola okubeera vice president. Abaddeko vice president wa Uganda, kino si kye kitanje kye kisoose,
kisanja kitukomekereza,
ekisanja kye tukomekereza era yabaddeko 2022-2026 kitegeeza nti wabanga tasobezza wali nga mulaba nti obuvunaanyizibwa bwe bwonna butuukiriza, lwaki mulowooza nti kati tagenda kukola ki, tagenda butuukiriza? Nagamba nti omukyala ono amanyikiddwa ku kyobuvunaanyizibwa ate n'ebyofuza engeri gyabibaddemu talina linnya libi.
She is best known for her historic leadership roles, her trailblazing career as a high-ranking female official in this country, and her extensive military and educational background speaks for itself. Before her political career, she served, as I conclude, Mr. Speaker, sir, the Honorable retired Major Jessica Alupo Epel, the woman member of Parliament of Katapi, is a woman of noble character. I fully associate myself with the motion that has been raised to approve her as the vice president of this great nation. And honorable colleague, in her is a God-fearing woman. In her, we are sure of the future of this country. In her, we are sure of our complementary role to the president of the Republic of Uganda, delivering Uganda to the high middle income economy.